Blackout Media. No need for the intro.
My name is Chinua.
I'm feeling it.
MK Music Promos. Co.
Quali bani ose haiti ayo meta ipanga sezi. Ino Tokyo meta bapwevi chite kopareti. Bala kufumia mochi molao. Chite tufika papika chanangao. Dendi bala kushembao. Kasumi na lisa jiba feki wa mora. Bano drop them down. You can do better drop them down. Baby drop them down. Kutaba kutemwa drop them down. Yeah. Drop them down. Drop them down, hey, drop them down, get it down. Bana bano shi drop them down.
Kutu wati si mwemeni, wela chikulangi se si mwemeni. Yebali kupa midi ya si ye mwemeni. We can tell you ma fili macha ungani.
Yeke, niyala mama wane veni waka million. Ukameshi wapa malilo, waka kute mangoli na ma million. Apate tima kupende mali ya yuke mbeta ena. Bale kaba kukontono leyabu. Future ya lilanga kalenta upamona. Esha koku ibiliva mo. Pole pole. Ukafika pole pole. Usalege bajom pole. Kaba kutemo ni bamwankole. You wouldn't know what you carry while you don't know. Maybe you don't know. Malika kuli mapankara polo. Chumwela be kufumia. Drop them down. Can you do that? Drop them down, hey, baby. Drop them down. Tava kute mo drop them down, yeah. Drop them down.
Drop them down.
Hey, drop them down. Hey, drop them down. Wana wando shi drop them down. Dala maziri zako, uka spenda wakuza simu amene. Bine ini yako, funa ipite koma wakuza simu amene. Idea ya bokule balomba, ngaba mipela mule balumba. Echo batumpila ba mwende teti palwandi. Umuntu muntu chweshiwe shakulanda. Asika na pachinto chota kwata. Dewa kukonko kaye mpanga. Kapulanga na mwishi na tanyanta. Pole pole, ukafika pole pole. Kusalege bajom pole. Daba kutemwa ni wamwankole.
Wamwankole.
Kwali banyo se haiti ayo veta ipanga sezi. Ino Tokyo veta mapo ya fika chite kopareti. Bala kufumia mochi molao. Chite tufika pafika chana mbao. Deli bala kushe mbao. Kasumi na lisa jiba feki wa mora. Drop them down. You can do it or drop them down. Baby drop them down. Taba kutemwa drop them down. Drop them down.
Exclusive from MK.
For the 4G music.